Sanbonani, sanbonani. Uyena lomfana wambiza umZulu boy, Zulu man. Nilalele iDiamond Sounds, Volume 2, mixed and compiled by Tela.
Eita, hola. This is your boy, Skidapreneur Real, and you are now tuning to Diamond Sounds. Remember, it's Volume 2, so keep it locked and enjoy.
Hola there, you're now tuned into Diamond Sounds Volume 2, mixed and compiled by DLR. Keep it locked. Thank you.
ngisho inambi imnani ikalabu nani yoze ku 16 sihamba ku 6 futhi yasinandaba ithekele ithekele futhi yasinandaba ithekele ithekele shayi isgroup dlalithe babajabula bami kukhale imnani ngisho inambi imnani ikalabu nani yoze ku 16 sihamba ku 6 futhi yasinandaba ithekele Take a leak, footy, yes, Nanda. Take a leak. Take a leak.
Thank you. njalo kabili kathathu ngithathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu ngithathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu kathathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu kathathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu ngithathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu ngithathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu ngithathe kaningi kaningi ngenkani ngishaya ngesimali uyangcwala lo mntwana ngithana ngenkani uNosipho uyangazi kanjalo kabili kathathu kathathu 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 kanjalo kabili kathathu kathathu
Solo man, ni la lele y Diamond
Sounds, Volume 2, mixed and compiled by DLR.
Maruba, Maruba, Maruba. Thank you. We'll be right back. This is a boy who delivers from the mulatto gods. A wise man once said, if it's nice, play it twice. But as Kira Jalaba Fetu, Rikido Shapanam, Ulambo Tabafana, Beta. From the mulatto gods. A wise man once said, if it's nice, play it twice. But as Kira Jalaba Fetu, Rikido Shapanam, Bulangu Atabafana, Better.